Jamesis Wan ayaa khudbadiisii ku bilaabay qiritaanka muhiimadda ay leedahay horumarka ay Soomaaliya ku tallaabsatay sanadihii ugu dambeeyey, isagoo iftiimiyey in horumarkaas ay ka mid yihiin dhisitaanka hay-adaha qaranka ee heer maamul goboleed iyo heerka dowladda dhexaba, deegaana laga qabsaday ururka Al-Shabaab, dhaqaalaha oo kor u kacay iyo in hore loo mariyey maaraynta hay-adaha dowladda. Swan ayaa sheegay in horumaro kale laga sameeyey tan iyo wixii ka dambeeyey warbixintii hore ee uu Golaha Qaramada Midoobay ka siiyey Soomaaliya 3 bilood ka hor, isagoo amuurtaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
Somalia remains on the path to debt relief with favorable assessments by the International Monetary Fund and strong creditor support.
Soomaaliya waxay u jeesatay in laga caafiyo deymaha qiimeyn wanaagsan oo dani ugu jirto, ayuuna sameeyey ururka sanduuqa lacagta adduunku. Qorshaha horumarinta qaranka ayay dowladdu samaysay. Ciidamada dowladdu weli waxay gacanta ku hayaan deegaano ay Al-Shabaab ka qabsadeen oo ku yaala shabeellada hoose. Dhinaca diblomaasiyadda, madaxweyne Farmaajo iyo Dhiigi Sakiin iyo Uhuru Kenyatta waxa ay kulmeen toddobaadkii aynu soo dhaafnay, waxa aanay gaareen heshiis ay doonayaan inay caadi kaga dhigaan xiriirka labada dal. James Swan ayaa soo hadal qaaday khilaafka dowladda federaalka kala dhexeeya dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta dalka, isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
After more than a year without effective cooperation between the central government and key...
Wada shaqayn la'aanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo hadda sanad tirsaday waxay caqabad xoogan ku noqotay in lagu guuleysto hadafyada qarameed ee Soomaaliya. Hogaamiyeyaasha Soomaaliya waa inay si degdeg ah u soo afjaraan khilaafkaasi. Waxa uu sheegay Mr. Swan in si loogu guuleysto ajandaha Soomaaliya ee sanadka 2020 ee doorasho ay khasab tahay inuu yimaado tanaasul siyaasadeed, isagoo amuurtaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
This will entail dialogue and compromise between the central government and federal member states.
Tani waxa ay qayb ka noqon doontaa wada hadal iyo isu tanaasulid dhex mara dowladda iyo dowlad goboleedyada, hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta, kuwa hadda xukunka haya iyo madaxdii hore, hogaamiyaasha siyaasadeed iyo kuwa bulshadaba. James Swan waxa uu ku ammaanay inay dowladdu xaqiijisay inay dhaqaale u qoondaynayso wejiga hore ee dhaqaalaha ku baxaya isdiiwaangelinta iyo magacaabidda guddiga qaranka doorashooyinka. Maadaama ay doorashadii soo dhowdahay, Mr. Swan ayaa ugu baaqay dhammaan hay-adaha qaranka ee dowladdu inay ilaaliyaan in la helo waddo siyaasadeed oo toosan, dadku helaan xuquuqda ay fikirkooda ku dhiiban karaan, in la helo warbaahin madax bannaan, dadku abaabuli karaan inay kulmaan, socdaali karaan, si dalka oo dhan ay ugu kulmi karaan. Waxaa kaloo ugu baaqay dhammaan hogaamiyeyaasha siyaasadda inay u hoggaansamaan qaynuunka dalka. Waxa aanu yidhi:
I call on all political leaders to act with responsibility.
Waxaan ugu baaqayaa hoggaamiyaasha siyaasadda oo dhan inay u dhaqmaan si mas-uuliyadi ku jirto, ka fogaadaan rabshadaha, ayna ilaaliyaan shuruucda u taala hay-adaha qaranka. Mr. Swan ayaa sidoo kale soo hadal qaaday inay iminka Soomaalidu u soo jeesatay dib u heshiisiin iyo nidaamka doorashooyinka ee maamul goboleedyada, waxaase uu hoosta ka xariiqay in xiisadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday Jubbaland bishii August ay weli khatar ku tahay inay rabshado dhacaan qabiilooyinka oo kala qaybsama. Waxa aanu ku baaqay in xaaladaasi si wada hadal iyo isu tanaasulid ah lagu xalliyo. James Swan ayaa mar uu soo hadal qaaday Somaliland, waxa uu sheegay in Hargeysa iyo Muqdisho xoogga saaraan baahiyaha shacabkooda, isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
We urge authorities in both Mogadishu and Hargeysa to focus on the needs of the population and to remain.
Hargeysa iyo Muqdisho waa inay xoogga saaraan oo u soo jeestaan baahiyaha shacabkooda, waana inay maskaxda u furaan dadaallo cusub oo lagu dhiirigelinayo wada hadal, iyadoo la filayo in doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliland la qabto sanadka 2020. Hargeysa waxaa looga baahan yahay oo muhiima in la ixtiraamo xorriyadda qowlka iyo xuquuqda aadanaha.
It is important that political freedoms and human rights be respected there too.
Ugu dambeyntii, Mr. Swan ayaa warbixintiisa ku soo gabagabeeyey inuu soo dhaweynayo dadaalada ay ciidamada amniga iyo Soomaaliya ugu jiraan dadaalka nabad ka hirgasha oo ka waarta Soomaaliya.